Sorry, boy, bust me the weed up. I said some real shit, nigga.
Bumbuckle.
Gani sone siri nikilewa na ropok Ama pombe mnayo nipa mimi Kuna kwingine na kotok Hangover Ili nichapa jana katamani kuokoka Wallahi nikinywa tena sifiki hata mbinguni karoka Kimitoku wazima wakushikwa mkono Pombe mweza kengono Nikidondoka na lala pono pombe Eti kubwazima wakushikwa mkono Pombe mweza kengono Nikidondoka na lala pono Tangazo
Staki tena pombe
Oya mi mtu wa soda isi kunoga
Staki tena pombe
No, no, I don't wanna drink no more
Staki tena pombe
Come on, anipenda kweli usini pe pombe
Staki tena pombe
Mbane mbaniwa
Kanibali Salimia tina lile
Kiwa soba najua kwa mbali nikosea Ikila tungi na sahau na mdilio Na nikiwa soba najua kwa mbali nionea Ila nikiwa tungi ndo siwezi kumchunia Anatumia wiki na sizangu ndo mana napenda mimi lewe Anajua kabisa vitu vikipanda vinashuka chini Anatumia wiki na sizangu ndo mana nataka mimi lewe Anajua kabisa kwamba zikipanda sijiwezi mimi Tangazo, tangazo
Staki tena pombe
Ukinikutana kunywa na kupa milioni
Staki tena pombe
Tangazo, tangazo
Staki tena pombe
Kwa kili zangu timamu nasema
Staki tena pombe